sasa mimi ya kijani. Mengi madoido kitandani. Domana nishihamu wewe, nafsi na farijika. Tazama mbele usizubae, watu wataongea. Domana nishihamu wewe, nafsi na farijika. Tazama mbele usizubae, watu wataongea. Mali yangu nitunzie, mama nitunzie, mali yangu nitunzie, sije nikateseka. Kiwa mbali usigawe, utanuliza roho simchanganye. Maumivu ya mapenzi ni hatari usisikie. Wengi wamejiua ni hurumie. Ndio maana nishihamu wewe, nafsi na farijika. Tazama mbele usizubae, watu wataongea. Ndio maana nishihamu wewe, nafsi na farijika. Tazama mbele usizubae, watu wataongea. Mali yangu nitunzie, mama nitunzie, mali yangu nitunzie, sije nikateseka. Mali yangu nitunzie, mama nitunzie, mali yangu nitunzie, sije nikateseka. Zungusha, 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 zungusha we, mami nikuone. Zungusha, 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 mami nikuone. Zungusha, 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 zungusha we, mami nikuone. Zungusha, 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 mami nikuone. Ndio maana nishihamu wewe, nafsi na farijika. Tazama